Yetucheka manda kozi, lahiti wangelijua. Yetudodoka machozi, barakoa kwenye mapua, mashomba kukoma. Ata unipe ubwabwa, maisha magumu. Wengi kula makombo,
makombo kukutana kiditi. Hatujaona janga kama hilo. Tujichunguze kitimba, huenda tumekosea. Life is not always fair, but he is. He will restore all you have lost. Manake ndio Mwenyezi Mungu.
Imefunguka wakati unaofaa. Imefunguka wakati unaofaa. Imefunguka wakati unaofaa. Imefunguka wakati unaofaa. Leo imefana jana ni ya kale. Milango imefunguka jana ni ya kale. Imefunguka wakati unaofaa. Imefunguka wakati unaofaa. Niliona mwanga mbele kweli imefunguka. Imefunguka wakati unaofaa. Niliona mwanga mbele kweli imefunguka. Just hold on, where did we go wrong? I'm writing this solo with pain and sorrow, yeah. We have a chance to make this right, yeah. We have a chance to write a new story, yeah. Oh, yeah.
Fana jana ni ya kale. Milango imefunga.